ni budushobaza turi kumwe birashoboka intumbero ni imwe twamamaze ngoma imana dutebutse kugaruka ku mukiza ndeba nkurebe turebe icyerekezo tugane ingoma imana umwami ni budushobaza turi kumwe birashoboka intumbero ni imwe twamamaze ngoma imana dutebutse kugaruka ku mukiza
yegerumi ikiganza umugore korotogo dufatane urunana dusigasirane intambwe ku yindi tugana mu cyerekezo cyo gukiza imitima duhumurize dutange icyizere mu bantu duteguze benshi ubwami bw'Imana buri hafi
niba nkurebe turebe icyerekezo tugane ingoma imana umwami ni budushoboza turi kumwe birashoboka intumbero ni imwe twamamaze ngoma imana dutebutse kugaruka ku mukiza ndeba nkurebe turebe icyerekezo tugane ingoma imana umwami ni budushoboza turi kumwe birashoboka intumbero ni imwe twamamaze ngoma imana dutebutse kugaruka ku mukiza
Umuseke uratanga
ni udushoboza turi kumwe birashoboka intumbero ni imwe twamamaze ngoma imana dutebutse kugaruka kumukiza ndeba ngurebe turebe icyerekezo tugane ingoma imana umwami ni udushoboza turi kumwe birashoboka intumbero ni imwe twamamaze ngoma imana dutebutse kugaruka kumukiza
Tutebutse kugaruka kumukiza.